Iyi, Radio Virgül de America. Radio Virgül de America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, badushakira kuri internet namwe mushobora kutubona kuri waeshatu radio yacu voa.com. Wari kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitacuwe.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Gusigasira umuco w'ikinyarwanda muri iki gihe by'umwe hariko mu rubyiruko rukoresha ikoranabuhanga rya murandasi biragenda birushaho gukomera. Nta kindi gihe ikwirakwira ry'imico itandukanye mu mahanga ryigeze ryoroha kurusha uko bimeze ubu ngubu. Imbuga nkoranyambaga zirakwirakwiza amashusho y'indirimbo n'imbyino zinyuranye zigaragaramo abantu bafite imyambarire itandukanye n'iyo hambere. Imyitwarire n'imivugire nayo kandi nuko. Byose bihinduka hakurikijwe ibifatwa nk'ibigezweho cyangwa ibya gisirimu. Muri iki gihe ibintu byafatwaga nk'amahano mu bihe byo hambere biragenda byemerwa buhoro buhoro. Si ukwemerwa kundi ariko uretse kumenyerwa bigafatwa nk'ibisanzwe kubera ko bigaragara kenshi ihenshi kuri benshi. Nubwo amategeko n'imyigishirize gakondo bigihanyanyaza mu kugerageza kubuza ibifatwa nk'ibibangamiye imyitwarire y'umuco wa Kinyarwanda, bigaragara ko iterambere rigendanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ryazanye n'ikwirakwira ridasanzwe mu ihanahana ry'amakuru ku bazikoresha. Ibikubiye muri ayo makuru kandi ntibyoroshye kubishungura kuko bigenda uko byakabaye. Ibi byatumye isi yose imera nk'iguwa gitumu n'igisa n'inkubiri y'impinduramatwara mu myitwarire by'umwihariko mu rubyiruko. Imyambarire, imivugire, imigenzereze itandukanye byose bigenda byigana ibyo muri Amerika n'Uburayi bifatwa nk'urugero rw'iterambere bigaragara hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Kandi kubisakaza biroroshye kuko iterambere ryoroheje uburyo bwo gusakaza amakuru. Hashize iminsi mike urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutaye muri yombi abakobwa bane bakurikiranyweho gushyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Hari abatagera ku rugero nk'urwabo ku buryo bakurikiranwa ariko ugasanga bigenda bisatiraho. Byose bikagaragaza ko iterambere ryo gusangira amashusho n'amafoto ku buryo bworoshye kuva ku mpera y'isi kugeza ku yindi bigenda bibera ibibazo by'inzitane abasigasira ubusugire bwa zimwe mu nkingi z'umuco. Ahazazaho umuco w'u Rwanda haragana he? Urubyiruko rw'u Rwanda ruzahonoka inkubiri y'ikwirakwira ry'imico y'amahanga? Rushobora rute se gushungura ngo rugumane ibyiza rwimire ibibi? Abaruyoboye mu Rwanda bari migabo ki kuri iki kibazo kigaragara ku isi hose? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye ntumira Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo asangize ibitekerezo bye abakurikiye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nabanje kumubaza uko abonaho urubyiruko rw'u Rwanda rugana muri iki gihe.
Abana urubyiruko bafatwa mu mitego ibiri. Ibiri y'ingufu kandi yunga yungikanyije. Umutego wa mbere ni uko buriya bahanga amaso cyane hanze, kuko ibintu byinshi by'ikoranabuhanga biza hanze, imyambaro, inkweto zose ukoresha, imodoka,
Ibyo bintu abantu bigeze kubijyaho impaka hambere ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga bati reka nta mukobwa wo kwambara imyenda migufi bikabije ngo agaragaze ibibero cyangwa se agaragaze bimwe mu bice by'igituza. Abandi bati nyamara ariko ubwo mukavuga ibyo ngibyo nta hantu umuco w'Ikinyarwanda utegeka cyangwa se ubuza imyambarire nk'iyo ngiyo. Bati ndetse aribyo hambere Abanyarwandakazi wasangaga bana b'inkumi hejuru batambara bambaye ubusa. Kandi bati ndetse aribyo n'amashabure barayambaraga, kandi ishabure yagaragazaga ibibero byose uko byakabaye, ndetse ntihaburemo n'abambara ubusa. Nuko noneho bakavuga bati nta hantu umuco w'Ikinyarwanda ubuza kwambara ibintu bigufi. Nuko hasa n'ahavutse ibintu by'impaka mu kuri icyo kibazo. Tugize Imana uyu munsi urahari. Ubundi umuco w'Ikinyarwanda uvuga iki ku bintu byo kwambara imyenda migufi, wenda igaragaza ibibero ku bakobwa cyangwa se igice cy'igituza?
Ikintu cyo kwambara umusatsi ikintu cyo gushyikirwa na da, ikintu cyo kwambara abantu bashaka rero ibisobanuro bidafashe ibishingiye nk'aho ngo kera kuko abantu batambaraga, abantu batangira kwambara maze kuba umugore cyangwa se umuntu cyangwa se umusore ngo ngo abantu bambara ngo natwe ntacyo twari no kutambara ni kuko ngo na kera umuco w'abanyarwanda bari bambara umuco urakura umuco urakura ukagenda uhuzwa n'ibihe ariko nanone udataye ireme udataye indima yawe indima ni niwayo nukia yawe rero kuvuga ko ngo kera kirambaga kubera ko ikoranabuhanga ryari ritarasakara kugira ngo umwambaro uboneke vuba uzi akazi karimo kugira ngo uzaka n'impuzu impuzu ufata igishwa cy'igiti uzagikuremo umwenda wambara wari umurimo ukomeye cyane ufata iminsi n'ikoranabuhanga byinshi byari bitaranazamuka ariko byari biho byari bigoye kubona umwenda wawe ntabwo rero byari ngombwa ko abantu bakabona kiyambara niko bikenewe n'ubundi imvune irimo ingende cyane ariko nyuma y'aho tuvuga amasoko agiye imyenda ikaza ibirayi ikaza abantu bakayobora ku buryo bworoshye ukajya mu isoko ako kanya ugahita ubuguzi ugahita wambara ibyo abantu batangiye gufata gahunda yo kwambara aho tugeze rero kwambara gusa uvuga ko na kera ntibambaraga ubusunzwe w'imyaka myinshi cyane kandi ku buryo butari bwo none ejo ko kera twabaga mu gihe nyakatsi n'ibyatsi ndetse tugashyiramo n'imyenda birimo na bimwe abatafite abikorange kugira ngo bagire ibiraro bikikije inzu ikambere abantu bakaba batyo twavuga ngo na kera niko basokuruza babagaho ngo reka dusubire none dusubire mu nzu za nyakatsi twiriwe no kuriya ntibyashe umuco urakura ugahuza n'iterambere ariko nanone utakaze byaremeremezo byawo byaremeremezo n'ibihe imyambarire byaremeremezo by'umunyarwanda umuco w'umunyarwanda ku munyarwanda ambara wikwiye ibyo byo biremezo uko wambara wambara kwambara amapantaro yakwambara ambara wikwiye kandi wiyubashye mu myambarire yawe nicyo gituma ubu kera kubona umugore utambaye mu gituza ntacyo byazi rwose kera ariko uyu munsi ubonye umuntu w'umubyeyi cyangwa umugore agenda atambaye mu gituza navutse ariko ntacyo kibazo afite byaba umutekereze ko afite ikibazo kidasanzwe ndetse rero umuntu ugenda uhuzwa n'igihe ntabwo twavuga ngo dusubire inyuma ku byakorewe kera byose umuntu ko icyo gihe byari byiza bigomba kuba byiza n'ubu byari byiza icyo gihe uyu munsi bishobora kuba bitakiri byiza kuko ibiri byiza uyu munsi ejo bishobora kuba bitakiri byiza ni ukugenda abantu bajyana n'igihe kandi begamira ku muco wambare umwambaro wakwambara ijipo ntiwakwambara bakunze cyangwa se abagitsina gore bakwambaye ipantaro bakwambaye imyenda ya kinyarwanda bambare wikwiye niyo shusho y'umunyarwanda ikaje gushaka yaba mbuga ni uko wikwiye niyo shusho y'umunyarwanda iboneye hari uko nari nyine wumva iyo byakurikiranye biba byara ashaka ibisobanuro ibintu byigeze kubaho akumva ko ibintu biramba bigakomeza kubaho iteka ryose bigakomeza kubaho n'umuco wa kagame ibintu birahinduka kugira ngo byari kwihuta n'igihe ariko ibintu ryacu ntituyiteze ikintu ibi niba bishubije byose
yego rwose uranshubije hari ikindi kibazo cyo kuvuga bati ibintu birimo biraba ku isi hose ntabwo ari u Rwanda kandi urubyiruko rw'u Rwanda ntabwo ruri mu kato ngo tuvuge ngo ntabwo ruzabona bibera ku isi hose ni ibintu birimo kuba ahantu hose urubyiruko rw'ahantu hatandukanye niko rumeze niko rwambara niko rubyina niko ndetse rimwe na rimwe ni imvugo zigenda zicuyurwa n'indimi z'amahanga ntabwo twavuga yuko u Rwanda rumwe hariko warwo ni igihe cyagereye isi none kuba rukungu kubimeze urubyiruko rw'u Rwanda ruramutse ruvuze ngo reka ibindi bitubyihorere twe tugumane ibyacu tubona ko rwasigara mu kato rugasigara rwonyine mu gihe isi yo ikomeza gutera imbere ibyo byo murabivugaho iki
biragera nk'ikigacika amagambo amwe n'ibishinga ariko n'ibindi bitekerezo rusange atese ubijya mu nyine ko bimeze ku kitwe tutabikora ibyo tutabikora turabizi aragara nk'abantu batazi kujyana n'ibigenze ikibazo maze yacungize neza
yego rwose
harimo kutashishoza no kwibeshya cyane gufata ibintu vuba na vuba telefoni ko yakoze n'ibindi ko yakoze nanjye ngomba kwihuta gutyo harimo kudashishoza buriya kuko iyo ungana n'urubyiruko ukarusobanurira hari aho bajya bakumva yego rimwe na rimwe byose ibikorwa byo wababwiye cyangwa mubise ariko n'ubwenge biba byinshi hari ubungubu mu bihe tugezemo nibyo kugurira hirya no hino wenda iburayo izuba ryavuye za televiziyo abantu abakecuru abasaza abana basa n'abakundira yose kubera ko bashoboye ku buryo budasanzwe ndetse aho bari n'icyo gihe nta nubwo hari ngira ngo umubiri wawe ukwemerera kwambara umwenda
yego
ariko kigeze bakubwiye ati
komeza ndakumva rwose
ariko tuvuge ko cyari ikintu kirengagiza itandukanye umuyaga waho izuba ryaho indobo yaho ikimenyerimo biratandukanye reka kwa kundi umuntu abikuje amakoti y'icumi kandi abana bakagera ku birenge twebwe twiyambariye agasengeri cyangwa agashaka ntabwo rero twagera tugomba kugira uko yambaye bariya na budage niko mu biki niko mu butariya niko mu bihe niko natwe ngo tuyise dufate tubyambaye ngo biba ari ugukurikira umuntu we udashishura noneho kandi iyo tugiye cyane cyane iby'umuco uko bigiye byambaye birumvikana ukareba muri ibi bihe hirya no hino ku isi ukareba ibihugu bizamuka n'imbaduko n'imbaraga mu iterambere ibyaha bihugu ibyaha bice by'isi bitagiye bisakuza nk'uko bisakuza niba abandi bagumye ku muco wabo ibyaha by'imyambarire yabo kuyaha imyemerere yabo kuyivuga n'ibindi byabo kuyaha umuco wabo muri rusange ingero zitagiye kwigaragaza rwose n'umwana wawe imyaka cumi n'ine n'icumi n'itatu asigaye abibona abantu bo muri aziya barazamuka cyane mu iterambere ariko kandi bari hafi cyane y'umuco wabo ibyo rero bikagaragaza ko umuco ari ifumbire nziza y'iterambere rikomeye kandi rirambye usanga rero guta kinyarwanda ukuta neza koko ariko kwitarura umuco wawe kigakeka ko uzatera imbere uko ubonye n'ahandi babikoze kugira ngo ari inzira itarishye waba usa n'uwibeshya rwose nako si ubusa uba wibeshya umaze kugaragara ku isi yose ko imwe mu nkingi zikomeye z'iterambere umuco usasira usigasira iterambere iyo twari ku iterambere rirambye rikomeye bantu ada guru kan guru mana bisa antara dengan. Kalau ni awak sini tu tanggung mana mana kuat di dalam hidup saya nak di dalam dia kuasa ni tanggulian kita kuasa. Cara bahagian juga aku mesti cari cara orang sama dengan orang ini cukup dah cukup diburu hidu. Jadi, umur tu kalau kuhan de, sini juga kalau kuhan de, kalau kita kuncian aku awal cinta awal aku awal kalau kita tu, hari kuhulu mengajar aku umur tu, siu. Fashion education, uga kumi, ukubwa ingi ya mwamba, ikiendelea au udara au.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Mutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turaganira ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Turagaruka mu kanya, ntimuje kure.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dutangire mwavuze ku cyo mwise imitego yo mu bwoko bubiri urubyiruko rugwamo, cyangwa se wenda abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagwamo. Murabona hakorwa iki kugira ngo iyo mitego abantu be kuyigwamo bashobore kuyisimbuka batayiguyemo kandi bakomeze gukoresha ikoranabuhanga ry'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bikenerwa bataguye muri iyo mitego, hakorwa iki?
Ari ikintu cy'iki ugomba kwemera biriya ikoranabuhanga ryasimbuka cyane riragurumo narira twiki isi yose kuri kumira rero ni ikintu cyoroshye rwose. Yaruka kumire amakuru cyangwa amakuru wari mu magambo y'umushushanyo ari mu muki acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga rigenda ryiyongera umunsi ku munsi. Ntabwo si ikintu cyose yaguye ahubwo indi nzira yo guhangana nabyo ni ukugaruka inyuma nyine tukagaruka bijibo biraboneka abana bari babireba niyo tudahari burya ibyo tubona ibyo dukeka ko bazi si ibyo mu by'ukuri bazi byinshi kurusha ibyo dukeka barabuka byinshi kurusha ibyo nibyo tukeka ko babona babanumva byinshi banakora byinshi kurusha ibyo twebwe dushobora kubikeka. Rero umwe mu nzira nziza tugaraga byose birafata mu ijisho ibyo koranabuhanga tuvuga gutuza mu bintu bitari byo bitari byumve ugereranyije n'umuco wacu ariko bijyana nawe n'iterambere tuba turimo tujya mu ishuri abantu bakagera kuri ibyo byiza ku buryo bworoshye kandi ntitwabuze kujya mu ishuri bagomba kwiga bagatera imbere nicyo cyerekezo twiga. Ariko rero guhangana nabyo n'ibyo bintu biba byisuka mu muco wacu kandi n'ubuntu cyane cyane mu rubyiruko ngiyango ni ukugarikinga nanone kwiyegereza abana bacu tunabegereza n'umuco uriko urasaba ikibazo kiriho ubungubu rero mu rubyiruko rwacu uburyo dukoramo uburyo twigishamo abana bacu uburyo dushaka kubateza imbere biciye mu buhanga ikoranabuhanga ibyo biga ubumenyi biga iburamuga kubera ko dusa n'abarungutse turarunguka tugafata umwana umuranga w'umwana 90% akaba ari hanze yacu akaba ari mbabare yasohoreye no mu ntekerezo ya kinyarwanda
oye nta kibazo rwose nta kibazo komeza
umwana rero 90% yari umwanya w'umwana tukawuhariza abandi azimbigisa tukamutegura uko twamwambika twagira imana tukabonanye icyayi twagira imana tukabona afite amakayi yuzuye twagira imana tukabona yarangije wa mukuru barimo ntwari tukamuhereje twagira imana tukabona agiye umunsi mukuru tuwuhungira tukagira umunsi mukuru akirirwaho akirirwa iyo uko agiye kwiga hari ibyo bari kubahura nabyo umwarimu afite ibihumbi mirongo itanu 60 ntabwo yakunda kumenya umwana buri munota ngo bizashoboke akamara y'umunsi akaza no ku mugoroba arushye afite n'umukoro wa mwarimu tukihutira kumufasha gukora umukoro waba tubishyitora sinzira arashonje mukamugaburira yagiye twagira imana akaba akiri imana tukamuhagira ubwo akarunduka kari kuryama wumve uwo mwana imyaka ibiri itatu ine icumi umwana ntiyabicitse kugira ngo tuzamugarure biraguye ibyo navuga ni ibyo ngibi iterambere dushaka ni byiza turi kugaruka tujya kuri byinshi ariko tujye tuvuga ku iterambere dutekereze n'abana bacu dutekereze n'uburyo turimo guha abana bacu umwana usanga nta mwanya tugifite wo kuganira n'abana nta mwanya tugifite n'ibyo yabonye ahubwo ko uzamura agasi n'ibi ayitiwe n'ibindi byose bituruka buri munsi ntitubona n'umwanya wo kumuganiriza kuko buriya tumwegereye hari ibintu byinshi yatubwiye hari ikibazo byinshi afite mu mutwe ariko yabuze uwo abwira kubera ko nta mwanya tumufitiye ibintu byo kwiga amasomo yuzuye umutwe we nta wundi mwanya tugifite wo kuganira nawe ngo atubwire uko abibona atubwire uko abyumva atubaze n'ibibazo yibaza akabona umusubizo mu kubaka n'ubushakashatsi kuko bagenzi be bangana badafite ibisubizo hamwe n'umuntu rero baragenda atakara ajya mu myaka 18 ari umuntu wari uzi aho umushaka nyawe nawe kwambara ubusa bw'ibyo amenyereye iyo amenyereye kubona kuri televiziyo kuza ko kuri neza abana b'izo ngizo nawe arashaka kubikora usanga abana bari bungukira rwose imyaka 18 19 nawe ubutinganyi bwaraje bwawe biki ugasanga rwose umwana yari ucicitse rero aho ngaho hari ikibazo dukwiye gutekerezaho ni uburezi duha abana bacu ni byiza kuko tugomba kubishirangira abantu bazi ubwenge bagahangana n'abandi bo mu rwego rw'isi mpuzamahanga bose bakaje ku rwego rwiza rushimishije kimwe n'abandi ariko ntitwibagirwe ko aho hose uzageze yaba umuhanga mu byinshi yaba umuganga kaminuza yaba umuhanga muri iki ngiki ariko ibyo mbere na mbere hari umunyarwanda ahantu turahabuze byinshi ntabwo tubagira ariko gukoresha imbaraga akawumwe zawe mbere na mbere ubuhanga bwe bukaza nyuma hari umuhanga w'umunyarwanda bifite agaciro gakomeye kurusha uko waba umuhanga atabikabika umuhanga niba yarize n'ubwongereza cyangwa muri amerika cyangwa muri australia ntazaba umudereva w'indege wenda tuvuge dufata udukiyutu k'ibikikike k'ibitanga rusange umudereva w'indege w'umusirayeri ntabwo ari umusirayeri w'umusirayeri w'umuhuzi w'ikungu w'umuturage wayo n'imirimo myiza ariko ibindi bye biramureba yazanye rero aratakakurira gutakakurira ndetse akuye ariko niba atunze kuba umunyarwanda mbere na mbere abantu bazi ngo se buriya muntu afite ikimuranga afite abantu umudereva wacu umuganga wacu umuntu inzobere yacu mu buhinzi inzobere yacu mu ikoranabuhanga ariko hari ikintu kimuranga kindi kitari cyane ako kanya karamufasha kuko hari kandi umuntu ukuru w'umunyarwanda mbere na mbere rero ntabwo kirahagera tugomba kubashyira imbaraga zikomeye cyane imbaraga nyinshi ubwo nagiye mu mashuri natandukiye wenda ariko ni ngombwa kuko urwanda ruri ku bwiko rwa kigaruka nta mwana w'imwicaro ngo bose bajya mu ishuri niba bose bajya mu ishuri rero niba bose bagomba kujya mu ishuri ntidushake imbaraga z'uko bajye mu ishuri ari abanyarwanda bagaruke bajye bajye mu rugo ari abanyarwanda mu gice bazinduke ari abanyarwanda kandi n'ibindi ntabwo ari ikintu kibonye ababyeyi tw'umwarimu nko kurya natwe tuba tudasobanukirwa hari ibyo tudasobanukirwa tukabyibura tukabyishyira tukabyishyira abantu hari guteza umwana mu gitondo ntera biga umwaka wa kabiri amashuri abanza cyangwa se uwa mbere cyangwa se yabyaye hasi mu gitondo ukamutoza uti ibintu byose mu gitondo ubwira se umwana ukagabanya ko uwo muvuka ni wowe mwana na nanjye wagenda ntiwirirwe aho mu ishuri ntiwirirwe ako kantu kamugana kukiyumva n'igikifere nk'iyi nk'akagozi kadacika gakomeza kamukurura ahandi iwabo yumva ko nawe yagiye mu ishuri hari ikintu cy'iwabo akariho akakomeza akazamuka rero n'ibyazi utazanyeza bibaza umwana ubati ariko kujya gukunda no gukunda kwa hanko kwa gatoya ejo kujya kwa gatoya ejo kujya kwa amafi ibyo biragaragara byinjira mu rugo bigenda bimukurura bimukaza kwiga kuba bimukurura buhoro buhoro bimwegereza wa muce twavugana wa mukinzi kugaruka ku ivuko ryo kuri wa muce akazakura nibura atandukanya kumenya ubwenge bwinshi ibyo birakunda ko ushobora kumenya ubwenge bwinshi cyangwa se duke cyangwa se ntibimugire ariko cyane bwa mbere uri umunyarwanda nicyo kintu gikuru kiza byose rero kiba kimurusha no mu buzi bwacu kiramurusha ariko isi yose icyo dukora ni ugutanga inama buri mubyeyi yari akwiye kugaruka ako kantu agakunda hariho urugero kujya umbaga ibibazo bijyanye n'ubuhinzi hari ukuntu tuba tugomba kutugana ni umwana akagenda akabarikira mu ishuri we akigisha we amasomo agatangwa mu cyongereza amasomo agatangwa mu gifaransa yagaruka agakeka ko ibyiza ari ukomeza kumubwira muri rwa rurimi yizemo uburyo bimufasha ibyo bituma ari umenya neza ibyo bituma acengera ibyo yize tugahabwa amahoro aho umwana agira mu rugo
Ariko rero buriye nanone hari igihe ngira ngo biterwa nuko rimwe na rimwe umwana yavuze wenda nk'ururimi rw'amahanga yaba icyongereza cyangwa igifaransa akagira ibyago akagira cyavugamo nabi usanga bagenzi be bamuseka bati ni umuswa. Bityo rero ababyeyi bakanga ko umwana wabo aba umuswa bakagerageza niyo ari mu rugo kumuvugisha muri izo ndimi kugira ngo azitore azimenyere. Nabonye hari n'icyemezo cy'uko kuva mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bazatangira kwigishwa kuva mu mashuri abanza mu rurimi rw'icyongereza. n'icyemezo cya leta ariko ntekereza ko mwebwe wenda iyo bibahira mwajyaga kubikora ukundi kuko ngira ngo mwakabaye mwifuza ko ikinyarwanda aricyo gikomeza nk'uko byari byarategetswe. Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turacyari mu kiganiro ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Reka dufata kandi karuhuko, mu kanya turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro.
Baramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika. Mu imbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Reka tugende tugana ku musozo twari twatangiye tuvuga ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'ingaruka bifite ku muco w'ikinyarwanda by'umwihariko tugenda tureba ku rubyiruko ariko tutaretse n'abandi. Reka turebe icyo ishami mukuriye rishinzwe gusigasira umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda ririmo gukora kugira ngo ibi bintu bitabere imbogamizi umuryango nyarwanda. Niki kintu murimo gukora kuri ibi bintu ko mubona ko byaje bije?
Ishyaka ryandure iyo rubuga rw'ubuturanyi bihe ikintu cya mbere urwana ku rwawe ukagerageza kubikingira kugira ngo wa muntu afate
Ibyo bintu bireze mu bahanzi bo mu Rwanda muri iki gihe urebye indirimbo zirimo zisohoka ziragenda ziganisha aho ngaho cyane.
Bireze natwe twarebwe turabizi ariko nyine tugenda dukumira cyane ariko ugaragara kisengera buriya ndamigo no guha iyo hashyamaga neza n'ikibazo gisisengera ndabwo yacyo ndahubura ni ijira ryiwe kurwana nacyo igiki ndabwo cya korona virusi cyaje mu gihugu gishya igiki cyacu ni ingaruka zikomeye cyaje abahanzi umuhanzi yaramye ku buri wa gatandatu mu buryo igihe hari akaririmba mu gitaramo abantu bakoranye bishimye agacyura amafaranga abantu ariyo ari arubuke cyo kubanga cyakubinda cyabaze ubuga amazina y'inka cyangwa agacyura amafaranga akaba bityo bityo cyangwa guhe guhe n'akaba kugira igitaramo akaba kunganya abakoresha none rero uwashije agiye gushyira umwaka hari amezi menshi cyane kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa kane mu kwa munani ni menshi ayicaye yicaye nta yinjiza nta kimugomo gakindi naho leta yayishyiramo ingufu kugira ngo irabikubwiraho kugira ngo abantu bagarure bashyiremo bagarure umuntu mu bikorwa bakomeje n'inka zabo zikamere bakomeza nyine umwanya wo kugaragaza ibyo bazi abuyeho hari igikintu cyitwa iwacu muzika kuri wa gatandatu abahanzi babaha umwanya bakaririmba bakereka impano zabo bakereka ibihangano bishya bakazi kandi bagakuramo hari icyo batahari ariko ubwo urumva ni kugerageza kubaba hafi ukuntu byeze rero aragenda akabona bya bantu ntabwo ni umukene ariko akeneye kubaho akareba akavuga ati ese yajya kuririmba imbwa ntiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz
Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jose.
Nshimiye namwe mwese mwakomeje gutega amatwi ikiganiro muri Sanga, nabiseguraho ko tutabonye uburyo bwo kubaha ijambo ngo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo nk'uko bisanzwe, kubera ko ibihe dukoreramo bidasanzwe. Gusa ndabibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo mukoresheje adresse yacu, radio yacu voa@gmail.com. Muri Sanga y'uyu munsi reka tuyisubikira aha, ariko tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Bari kumwe na Jeffrey Mutagoma, ukomeza kugubwa neza.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo. Yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo. Yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu.
mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye